sagale America sagale na America sambata fi dilbata galgala kisa sa'ati lama fi walakka da jalkabe hanga sa'ati sadiddi meter bandi diddami lama diddami chani soddomi da kurratti Washington DC ra saganta panoramo satellite ratti tamsasu kanarra amma jalkabe Kamultan ordoto sa sagali Amerikam saganta fan oromo saganta ang kinyarra gaba sa levi kopile torban darbe kantam sa samang kesa filanne irradebi ani isin agesi surafi kopay fameda kansin kesum mesu an bafkadu morodati amma tumura saganta kinyati nuwajinini akaturtan isin afera kopi kinyas sa delkawati darbina Rakan yokan institutin wae afan oromo koratufi koatu magala finfinne kesatti hunde famejira rakan kuni afan kofattunta in sena ada ogbarrufi arti oromo ratiti yefate akawujjetu ibsamera sahaidamto gabasa ittianu kindesiletti
Institutin qorannoo fi qo'annoo Oromoo magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromoo keessatti hundeeffame kun aadaa afaan seenaaf aartii Oromoo laalchisee qorannoolee ragaadhaan deeggaramanii fi ogummaa qorannoo sadarkaa isaa eegeen qindeessamanii uummata bira gahuuf kan hundeessame ta'uun ibsamee jira. Daayireektarri Instituutichaa obbo Dirribaa Tarrafaa sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin qorannoowwan dhimma Oromoo waliin walqabatan ammaan dura kan seerri ba'ee fi qoratamanii fi hayyootaan gulaalaman hin turre jedhan. Hundeessamuun rakkoolee gama qorannoo fi qo'annootiin turan furuuf akka qooda guddaa gumaachu dubbatanii.
Qorannoo saayinsawaa ta'e qorannoo bilchina qabuu fi gadi fageenya qabu hayyoota karaa hirmaachiseen ogummaa irratti karaa hundaa'een qorannoo gadi fageenyaa gaggeessu qorannoo bu'aa qorannoo kanarraa immoo uummata keenya fayyadamaa godhuun galmasa guddaa.
Kanaan dura hayyoonni dhaabbilee barnoota olaanoo adda addaa keessaa walitti dhufanii rakkoolee afaan Oromoo wal qabatanii jiran furuuf fala ta'aa kan jiran akka adaamii afaanii hundeessuuf yeroo adda addaatti qora gaggeessaa turuun ni yaadatama. Instituutiin qorannoo Oromoo amma hundeessame kun afaan Oromoo wajjin wal qabatee gaaffilee hayyoonni kaasaa turaniif deebii kennuu danda'a yoo ta'e jechuun kan gaafataman akkana jedhan obbo Dirribaan.
Tokko akkaadaamii afaanii jennee kophaa dhaabuurra waan afaan Oromoo kanas akkuma jirutti qoranne seenaa. Oromoo sitti daballee aadaa Oromoo sitti daballee artii Oromoo sitti daballee kan hunda kan arfanuu iddoo tokkotti dhaabbata qorachuu danda'u yookiin immoo instituutii qorachuu danda'u maaf hin hundeessine kan jedhu kun hayyoota biraa bal'inaan ka'aa ture jechaadha. Isa kanarratti hundoofneetti gara mootummaattis dhiyeessine mootummaan isa kanarratti walii galle akkaadaamii afaaniin jennee qeenxee waan tokko furannee afaanuma qofa qorachuurra Oromoon kun karaa adda addaa dhiibbamaa ture jechaadha sirnoota darban keessa jechaadha. Aadaansaa sirriitti qoratamee baane seenaansaa sirriitti qoratamee baane aadaansaas. Artiisaa afaan isaas akkasuma isa kan iddoo tokkotti finnee dhimmoota arfan kana waan qabachuu danda'u tokko instituutii qorannoo fi qo'annoo Oromoo jennee achirratti wantoota arfan kanarratti xiyyeeffanne yoo hundeessine gaariidha kan jedhurraan isa kana sirriitti irratti ilaallee mari'anne mootummaan isa kana fudhate gaaffiin akkaadaamii afaanii sunis kana keessatti akka deebi'u ta'ameeti instituutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo kan dhaabbate.
Akkaadaamii afaanii hundeessuuf hayyoota qorannoo fi qora adda addaa qopheessaa turan keessaa yuunivarsiitii Wallaggaatti gargaaraa piroofeesaraa kan ta'an Fedhasaa Taaddasaa immoo gaaffiin akkaadaamii afaanii ammallee akka deebiin arganneetti eeran.
Gaaffii hayyootaa deebifnee reedu gaaffiini hayyootaa garuu deebiin arganne sababni isaa akkaadaamiin afaanii siluma isaa maaloodha kan jedhu namni baay'ee waan hubate natti fakkaatu yeroo kana hundeessanis hayyoota dhimma kana qabatan duukaa wanta mari'atan waan hin qabneef wanti isaan hojjetan giddugala qorannooti rakkoon keenya immoo rakkoo qorannoo miti qorannoo yuunivarsiitii keessatti hojjetamaa jira iddoo adda addaatti hojjetamaa jira wanti guddaan afaanii abbaa argachuudha abbaa argachuuf immoo. Akkaadaamiin afaanii kunis gola gurguddaa sadii qaba golli inni jalqaba kutaa qorannooti kunuunsuma isaan amma hundeessan kana kutaan inni lammaffaanii kutaa keessatti siccaamu kutaa gulaalliiti sadaffaan kutaa raawwachiistuudha egaa inni amma oromiyaan dhaabeera jedhu kun kutaa qorannooti achi keessaa jechuudha kutaa gulaaltuu yookaan siccaatuu fi kutaan afaanitti murtoo kennu hin jiru jechuudha kanaaf akkaadaamii afaan oromoo ta'uu hin dandeenye.
Silaa akkaadaamiin afaanii waa'ee afaaniin qofaa qorata. Instituutiin kun immoo imma oromo kesa ada afan senafi arti qorate kindese matanse hawas branga hoji balla hojita kanjiran obodriban hayonis yade sani imma kanarat kinnu sani dubatu
malifi sadaka waund karaballa te mafin qorano kanjere kan hayonis gursa dadda kenani akogesa tugeso tadaddaras yade frane racha koratukku
gargaran professora fedasa taddasa gama sani tin institutin kun gidugala qorano timale kota gulallefi hojir olma hinqabu kanaf guto mitije chunge kan
amma biro no romya kesa jiru faranji nuftiya dabdu afano roma afano jita university na dabato afano roma afano jita kana shira motuma na no romya kesa situma mitu kana hayyama wantes barjalen jiran shira afano romo timbarre somu timbarre su kanjede shirani duba ke police tu jira wante bukiste ga sai tura wante jange su tokollen jiru kanafi amma mantu jira situfakade wanti amma do gorriya banke situmulatu gorri dabliya dadda ke situmulatu akumati ufetti jira sana kallati nam sirre su barbada ujjechu barbada tamtar kan jura tutto jetta jechu
director institute kanammo hankinota gamseran turan hundaf hunde famu institute kana shora gudda qaba jechun ifsani
barri famu dafanu romorat waltina fanu romorat mogasa jechu sarat kara daddatin rakko ture chal dabbendo dande hunda yeto kunjiro ante gafi sunga batamador isakana de bisudaf institute yinkun gahe olana qaba jenneti kayan sirnitina yota kenya de garunjiro amma garu angodan kenna me fijira barri famu ta kan yudi mafanu romorat barri faman waltini gabani kusa ayota kana ratis babban de garad mutubat isan kan oje churafam le institute yinkun do olana ka
Obodriban institutin qoranno fi qanno oromo gafile hundagalesa gama ada afan senafi artinjran tebisuf qoranno ragan kindese debsufi hojir olchuf hundesa mejdaniyu garen hayyota akadami afani hundesuf sochu anammo erga institutin gun hundefamelle gafin imma afan oromo walqabati ka ature etuhu fejra djiram hinjru jechun qegani gabasa sagali amerikatif sahaydamto finfinera
Anak gefa cajip tani Washington DC belakang temzau segala Amerika segantafan rombot. Dang orang no oromo yokin wasan korasa kan wagasu domi jafa torban darbe adolesa sodoma fi sodomi toko barakumala mafti dami lama magala Washington DC kesati gegese jira walgai wagga kanarati ijo wandu bi yokin ijo wan marifleta mankesa enijal kabam waye hire ofi murtesuti matadure kana jalati waye hire ofi murtesu jechun malakatae bekun saratun daudani irati dubatamira Hire ofin murtesun karasabota Ethiopia birotini akamiti ilalam. Wae hubanno iada hire ofin murtesu irratti dogogorri jirumani. Hire ofin murtesu kesati gayen amantamani kapti wanjirani kaani turan. Kanamalesi walgayi kanarratti waen imamata United States yero amma Ethiopia ratogdofa jirtu. Wae shora midian waliti buensa Ethiopia kesa jirurratti tabacha jirurratti yanni iate irratti dubbatamera. Marika narratti bakkabu onni institute nagenya United States, bakkabu onni saba Tigray, saba Walaita, saba Somali, kamafi video dani hirmachu dani koda fudataniru. Mari Professor Geta on wajilin tasimne kanjal kamne gafi ajandan hire ofin murtesu yokan self-determination kora osa barakana irratti malif ijodu bita efilatame kanjeruni.
Wanti kun barana duwwaa miti kan andurasi yeroo baay'ee rumati dubbachaa turre garuu yeroo ammaa kana immoo qasoon Oromoodhaa baay'ee dhiibaa dhufeera. Dhiibaa dhufeera garamitti fa'a kan jiru tokkotu gaaffii guddaatu jira. Waggaa arfaa kana darbe keessatti Oromoon rakkoo baay'ee keessa jira. Karmaayameetu yoo attam ta'e wayyalaata Oromoodhaaf jedhamee gaaffiin kun keessa deemameetu dhiyaate maleessa. Kan manduraayyuu waan hirtee mataa ofiin murteeffachuudha. Hoosaa keessatti hunuma ka'aa ture. Amma garuu kan inni irratti gammadee irratti xiyyeeffatamee fi rakkinni Oromoon amma jiru kun rakkina Oromoon amma keessa jiru kanaaf karaa wanta furmana tau tokko yesu inden denya kanjiru na itulati ya kanibaran haru amma yero marati murtayeti
osan walgaisa waggotan era dafi biya alati ergata sisa ture boda marsa soddomi sadaffa barakuma lama kuda sagale finfinne ke sattita sise dure marsa soddomi afurafasi akabija ke sattita sisu university njimma afere ture intane isabaranao malif biya ke sattinta sifne
erugo marsa soddomi sadaffa ala kanu yane biya oromiyati gudane biya waga kuma lama kuda sagaleti Yerosa negara itu jima university itu akhiran itu lah neng jima nak buat atau warga setempat warga kumala jemaat teacher
kumala
sekarang ada festival itu nu kopes he buat apa itu aja kau tulis barang kumala tu festival itu ti festival itu bergerak malaysia jima university environment akhirnya aci nak buat aku perlu biar kami boleh covid ini Jemaah nak guna cahu adalah tujuh orang guna dengan 2019. Tiada cara dua tu tak sama. Kumala mabuk jemaah tiada cara. Kanak biaya hinaan. Mesti mula halal cara cara semua bijak. Mesti biaya tak kurang. Mesti akad kerja sana. Akad kuda kumala mabuk rasa dekat sana. Mesti sini guna tu tak kotor lagi. Rosana sini guna tu kotor. Sini masa ni nama kita mati yang sebenarnya kau kerja dua belas hari ada. Wahai yang mulia di sana kasar betulnya tu, cuma beri nutri dermati arbia aku senari nujal dan sabi kenyang sekarang macam jual berbanda, nasi mutu dan ember banda, bayu berbanda tu lekukan tu berculam, kalau covid ini kunci nutri hal lekar agak rasimu ada wantek sarpati nuri jis suta, wantek energam ni betul, amma mati kawai sasi mutesi ni maybe ergi covid ini awat ni tu cocok kita emo board ini rumo. Tiada cipta Yesus dan data cipta Yesus dan data.
Nami kan Andura Presidenti Osature Jawar Muhammadi itu Amerika kabar ke sejuru walgai barana irati Mali fitu inirmati nafe.
Gafir ni lagak tu kan, gafir biasa. Luar sana macam tu macam Jawar imba ini jalan na Jawar joluma wasati kasi Osature setiba ini aktif itu le. Gara use branchi Osara kan gisa kan tu le sisa ras. Osara ke setiba dah dek dek mau Osara tu Presidenti. Baik mau Jawar imba ini. Orang buat dalan nabi, rasa buat dalan nabi sih. Garu wanthai itu tak eh, presiden tin hafere tu le tu, ama Omar gafin ke mana? Akin itu hafere, akin was speaker, tak eh kan ikhur after le, gafin ke mana? Garu jawar wanthai buat dah hasa, dua le nabi gafin gafata. Akin was speaker ini mo, akin was speaker jitu ni, akin hasa ibu amalista nabi gafin gafat. Namu Osa tu panesi aku nama motor dua lebra Nuremberg, Netherlands, Paris, Manchester, Biarritz. Aku nama motor selagi itu ni model bisanya gafir segafatan senati. Cara nak argamut sahaja. Nama musim mal, nama musim mal jawab gafir awak sudah dah kanjil tu tu. Kanafi keynote speaker itu gafir selagi itu bisanya gafatamu wanten dende ni bi. Aku masih rakyat keynote speaker keynote tinggi. Panel ini kes segala, akap kelama kerisat dia sejajar, akap kelama kerisat exactly. Aci jadi, aci hasil nama kita hasil cara harga tu. Jadi, makan uang kita tidak ada. Kau ini mau tarik lima toko kene, aku dah kene presenter hari esu, amasi mau orang mau cara harga tu lagi. Makan jadi akasan ini cara harga tu nanti akasan tu organis jahat tu. Kan jadi urut hasil ame, aku marati umma dah ini umma uzdrogol.
Profesor kita umbanti kitabu tak kali berresan ini. Full urutti kabiye kitabu tak isani urutti waliti. Devine ni Marian Nata. Ibsanu kenna nifi maka ordotota sagale Amerika tingalati faccia kanarra kanumangolam. Kun sagale Amerika. Ministera immala United States kezatti itti antu gargartu ministera itti gafatamtu imma ba ina nama imma ba katota fi godantota kantaani Elizabeth Campbell jila motumma United States ko ganudani torbandarbe nanno gambela targamani immota ba katota irratti itti gafatamtota wajjin marita sisaniju galmo dawiti jila sana wajjini ni gambela deme gabasni ko pese kopi kenya itti anu fi filatameje chakasa
Nedwos Lang, Sudan Kibati, Ergas Muin, Litugodante, Ganatorga Vitejurti, Nedwos Hatidae Malama, Asnano Gambilla, Ana Dagitan Kesakajuru, Bufata Bagatamuin Kesijirati, Enyas, Degasiminanyata Bagatota Rai Ratajirachun, Yadutau Erte.
So the challenges that we face in the camp, we have one. Is about the food distribution.
Rakona manukuna majrutoko and nitra hankina gargarsim nanyatati. Abilina woman gargarsinuf yatajru gamit yanji after a minuf kenam homaguya achinuf butanjur. Kanaf akun rani, wari harkasani nuf dir satran, nuagargaranjen.
Kon malikile asmamu yiljirata.
For the time you arrive here in camp is fine because even the food is enough for us.
Akazira kon duran gargar siga ture jato ko kilo kudan nuf kan turan amma sun gar male gadi go ejira inni bira man iya laga nan jiru baga tota kuma dibata ka ulif bufata da yato ko kofa tu jira kun rakko da ajicin dubata
that is problem again for the L problem here in Wales
har ministry ja ala United States ti gargar tun ministera kawa jira ba yana ummata godan safi baga tuma Elizabeth Campbell director da bata ti jaje baga ta kan mutuma Ethiopia wulin bufata baga ta ga la jiru dawata ni jiru obota swango gazai director da batat jejele bakatuta kamutu ma Ethiopia ati
ka batakala be Ethiopia allu sedefeyos kidum dalu 870 shi belai
wali galan Ethiopia kesa bakatuta kuma dibasa deti fi kuma turba ta ma ultu jiru rakko covid kasuma warana Ukraine wali wal kabate de gersi rade jira rakko kana dandamacho firde de bidan wa mi cita isa jira Ethiopia no fi jetu rakko kesa bi jirtu da rakko bukatuta akasuma skan baka firde bianis heddu da kana male ammo jidagdon lebiye tibayetuda kanaf kana ratti bakattota kana ko baisande garu nandesu kanaf rakkom bakattota rakko adunya wantefi gargartota akay United States wa miteken yede sajira ministry ajala United States ti gargartum ministera kawajira bayenam mata godan safi bakattuma Elizabeth Campbell de gersagu to bi yisani akatasustu manejiru kanaf United States fi biyonikan akabakattota kana de garan wa mitetasis na jedu Mr. Jangar Durani dabata bakata UNHCR Ethiopia Demigam Bellati, Itigafatamada.
Food ration card that has been a major issue here, global issue, and also in here in Gambela.
Because you Mr. Durani, the girls in Anyata Rachun Akabinat, Asitis Akagam Bellatis Rako Ijoda, Kanaf Mr. Ajala United States City, Kagartum Mr. Akawajra Bayena Umata, Udansa Vakatuma Elizabeth Campbell, Waradi Mila Walintani, Wan Kanafuru, Kananis Bakatoni Vumata Argatujanaya Najitun Batu, Miss Campbell, your view of Dubate, United States.
The main issue that we heard from the refugees today is how concerned they are about the funding cuts to their food and to their overall food ration.
Bakattoota irraa yaaddoo guddaa nuti dhageenye hanqina midhaan nyaataa isaan qabna jedhan kunis waan Washingtonitti gadi fageenyaan ilaalludha kanaaf deebii kennuufis hojjetaa jirra kanaaf egeree deeggarsaawwan jiran bakkatti ni deebi'u. Habile gargarsa azra walin taunis wankana furu wandan denyus net fakkata garu rakkon bakatto tanya to kufamiti tajaj lafaya kambarnota akasmas wan fundre jrenya sani mijesuti sanafis new jenna
Miss Campbell bakatto ta dubartota tayero kuran chef sucho suchan balan ragan jedan yipsi mutuma United States de gars akataisu himani jiru gabas tagale America kalmu dawit nanu gambella anagita ngira
Karondofa jirtan sagale Amerika saganta afan oromoti gamfa afrikati bakka bu'aa nadda United States mai kamer Ethiopia keessa turan gara Tigray deemani hoggantoota mootummaa naannicha wajjini marii taasisu isaaniitiin duratti itti aanamummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Dammaqaa Mokonnonii wajjin akkasumas hayya duree adda bilisummaa oromoo obbo Daawud Ibsaa fi hayya duree koongireesii federaalistii oromoo piroofeesar Mararaa Guddinaa wajjiniin mari'ataniiru Mari isan hoggantoota siyaasa oromo waliin taasisan irratti xiyyeeffachuudhaan sahaydaamto gabaasni qopheessite kunooti.
ከሚስተር ሃማር ወልጋን እቲአናሙ ሚኒስትራፊ ሚኒስትር ማአላ ደመቀ መኮንን ከማይ ከማር ነገኛ እትሁፊንስ ቃው በየቲኬስ አከጃቱ ሞቱማን ተርካም ፍለቻጀሩ ኢፕሰኒስ ሚኒስትር ማአላ ኢትዮጵያ ፎሎ ፌስቡክ ይሳረት ባሴን አዲስ ጅራም ሃል መከናንስ ማሪ ነገኛ ሆገኑማ ገምታ አፍሪካቲን ከራ ፕሬዝዳንቲ ናይጄሪያ ድራኒ ኦሊሴንጎ ባሳንጆቲን ኤገላሜ አከ እትፉፉ ሞቱማን ኩተኑ ቀባ ጅራን ኦበደመቀን ርገማነዳ አሜሪካ ከንጋን ፈአፍሪካ ማይካመር ሃል ሞልፈካቱን ፓርቲ ለሲያሳ ሞርከቶታ ወሊን ይመነገኛ በየትይረት ማሪያተኒሩ አድብልሱማ ኦሮሞ ፊ ኮንግረስን ፌደራላ ኦሮሞ ፓርቲ ለርገምጭ አደ ዩናይትድ ስቴትስ ወሊን ማሪያተንኬ ሳይወታ አንድረታ አን ኮንግረስን ፌደራላ ኦሮሞ ፕሮፌሰር መረራ ጉድና ኢጆ ማሪቻ አከነጀቹን ሰገለ አሜሪካ ኢብሰኒጅሩ
ታቀዳቦ ኦሮሚያ ዲራኮብ የተናጠብ ይችላልቱ ማልቱማንቱ ዲራ ራኮጅሎ ዲራሞ ከመዋጣምት ኪኩንደንዳማ ባፈጫቱበት ሎጂ ቢይጉኒ ከመጀርቱ ከረጥ ራኮ አመውናችን አርግነ ከልሰ ጅፍቲ ማሪ ቢዮለሳክ ከቴምፓሜ ቢያከራኮባል አሲያሳት ቢራኮባል ባላሲያሳኩ ሊቀቡ ማሌ ሎሊስ ባላታጅራ አባቱ ማሌ ነጋም ቢያከረት ዱፉ ማሌ ቢይጉኒ ገረበዲት ዲማጅርቲ ሳይሩ ካፍሬራ ከራኬኛ ራኮባላ ከነይኮ ከጅሩ አኮሳ ራኮሲያሳንቲ ሲያሳኒ ከሙት ለጅራ ሲያሲኖ ማሪ ዳኒ ከማ ማሪ ኩሞ ሁንደ ከናማት ተውት ለጅራ ገሬ ቾኮዱዋው ዞንዳኒ ሁንደ ከናማት ተውት ለጅራ ከነከ ሰትኒ ሞቱ ማኒ ማሪ ቢያ ጀደ ኮሚሽኔ ዳብ ጀደ በተባጅሩ ገሬን ቾኮ ፈዲ ሳቲቪ ካያበር ባደ ከበር ባደ ተከኑመዳ ኩራኮ ቢያ ይኩ እንደንደው አዱኛኒ ሲትጋ ባለበ ቢያ አዱኛ ሙጠኖስ ከበኒ ደንዴትስ ከበን በኩስስ ከበን ይትደበላ ማኒ ራኮ ከረኑ ባርጋራኒ ስራኮ ሲያዘ ከኛ ከተውተ ከይከኑ ዲዘይሮ ካብነ ተፈነር
እትጋው ተማን ሰብኩነንቲ አደብልሽማ ኦሮሞ ኦቦለሚ ገመቹ ገመ ኢሳኒን ማሪ ከነረት ይሞተዳን ኢሳኒ ካስ አከነጅቹን ኢብሰኒ
ቼሶ ለሚሌን ኦሮሚያ ሰባቲነ ዳቡ ካዘከቲ ወቢጅሬኛ ዳቡ አንተ አጄ ፈማ አሞ አደቲ ቡለኒ ኦሉ ኦለኒ ቡለኒ ጁብዴኛ ፍቴጌ ፈቹ ዳቡ ደደሞ ድሬንሲያታ ኡግራሙዳኒ ኦገነቱን ዳባ ለንዘተሸኔ ጉንጉኒ ሸባ ደብልሽማ ሞ ካቴ ሃንጋ አዋ ሰፈላ ደግራ አጣበቲኛ ካንታን የሮሳኒት ሰማጅረኒሲ ወቢጅኛ የሮሳን ዳባጅረን ከነ
ረኮ ሃማን ኦሮሚያ ኬስ ጅራከንጅረን ፕሮፌሰር መረራን ጉሪቃ ሞሌ ሁንዳ ከለቲ ካባ ረቆፋ ደገውን ነገኝ ብየቲ ጉቱ ፍዱ ሂንደንደው ጀቹን ማይከ ማሪፍ ኢብሱሳኒ ኤራኒሩም
ከብየ ገራ ትራኮኒ ከሞዳፊ ገራ ወላካ ከና በረገቲ ከና ወይላን ተመለ ረኮኒ ገራ ቦሮኮኒ ገራ ካባ ኮንዱዋላን ተኒ ኒዮዳፈተ ሙቱማርሳኖ አሊገለኒ ረኮ ብየ ከና ይሄን ከመይተኒ ጆአካሲ ኢሳ ረኮ በላን ከንጅሩ ብሉ ወከረዩ ሄኮኒ ሽሞከ በላቴ ፉከንደው ወላካ ከና ፍደከና ገበለቴ ማለ እንተው ኢኒ ኮባኮባ ኩኩኔቱ ኢላላ ኦኒ ካባ ወደበኒ ደከና ሲኒ ከማን ጅዱ ሲኒ ከማን ማልጀሩኩኒ አብዱተ የከነ እጅኬ ሰኒ ገረሁንዳ ኢላሉ ጀኔ ከናፊ ጀለሙረች ምር
እርገማን ዳ አሜሪካ ከንጋንፋ አፍሪካ አምባሳደር ማይካመር ማሪ ደጌሳ ጅረንረት ደበሌ ዳበት ሞቱ ሞተ ገምቶ መኒፊ ገምታ አውሮፓራ እርገማውል ፈካቱ ከኒን ፈን ኢትዮጵያት ዳወነ ረከጅረን ሲማሜራ ከነከን ኢብሰን ጎርሳ ነገኛ ቢዩ ለሰሙ ሚኒስትራ አብይ አህመድ ሬድዋን ሁሴኒ ፊ ሚኒስትር ሀቃ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ሞቱማ ኢትዮጵያ ማሪ ነገኛ ጋሪ አደብል 77 መትግራይ ወሊን ታይሱፍ ያድ ኢላልሱን እብሰከኑ ፊ ኤረኒሩም ጋባ ሰጋሊ አሜሪካቲ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ኩል ሰጋሊ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞት ሴና ቆአኑ ሀዋ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቲ ሱራን አጃይብ ጀደም የተኮ ተርበንደር በድረገል ለክሰሜ እጆዱ ቢያዱኛ ታይቱረ ሱራ ሰና ለፈራ ኪሎ ሜትሪ ሚሊዮን ተኮፍ ወለካ ዴሙ ዳኒ ካንካሴ ሜሻ ጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ጀዳሙዳ ዋኤ ሜሻ ሰናፊ ዋኤ ሱራ ለሰና ረቲ ሃዩ ሳይንስ ሃዋ አሶሲፍ ኔጀር ቴሌስኮፒን ኩኒ ጄምስ ዌብ ጀዳም ቴሌስኮፒ ከናንዱራ ወጋሱ ዱመን ደርባኒ ፊ ሃዋ ኢረቲ ታኤ ወዴፈኑ ገረለፋቲ ኢርጋ ቱሬ ኢሳ ሃብል ጀዳሙ ካን በከቡኤዳ ኡልፍኒሳ ኪሎግራሚ ኩማጃ ፊ ዲበሻን በልኒ ናኑ ዳዊቲ ኢሳ ሜትሪ ጃ ፊ ካፕቲሻን ዳዊቶታ ኩረሰዴ ካብ ሱራ ሰነ ካንካሴ ደቼኑ ኢረጅሩ ኢራ ፈገኛ ኪሎሜትሪ ሚሊዮኒ ቶኮፊ ወለካ ኢረታኤቲ Suura kana maaltu adda taasise? Qo'annoo dhalli namaa hawaa irratti taasisaa jiruu fi faayidaa maalii qaba? Gaaffiiwwan jedhanuu fi akka deebii nuu kennanii Dr. Xilaayee Taaddasee affeerre jirra. Dr. Xilaayee Taaddasee kanaan dura waan keessummaa keenya turanii fi hordoftoonni keenya caalaan ni beektu jennee abdanna. Dr. Xilaayeen yeroo ammaa dhaabbata wiirtuu qo'annoo hawaa Yuunaayitid Isteetsi yookiin Naasaa keessatti hayyuu saayinsii qo'ataa haala qilleensa hawaa ta'anii hojjechaa jiru. Suuraan teleskooppiin Jeems Weeb dhiyeenya kana kaase maaliif dinqisiifame? Gaaffii jedhu kaafnee jirra.
Suuraawwan hedduun amma duree ka'anii jiranii garuu kan kun wanni nama dinqisiisu fageenyaan suuraawwan nuti amma duree qabnu habiliin nu kannaa ture waadilas fagoo miti.
Teleskooppiin kun waan infiraareedii ta'ee fi yookiin dambaliin ilaalcha isaa dhukkeedhaa fi diilalliina hawaa keessa jiru ol ba'ee gadi bu'ee darbuudhaan fageenyatti ciheeti suuraa sana kan fudhate. Teleskooppoonni duraanii kana gochuu hin danda'anii turan. Teleskooppii kana hojjetanii hojiirra oolchuudhaa fi doolaariin biiliyoonii 10 itti baheera. Maaliif horiin ammi kun itti bahe? Suuraan sun qo'annoo saayintistootaa egereedhaa fi maal fayyada?
Eegalmi nama lafa kanarra dhufe kaasee namni ilma namaa ta'ee ol godhatee samii ilaalin hin jiru. Qotee bulaan baadiyyaa jirullee qotee bulaan abbaan ture qotee bulaan ture gaafaan baadiyyaa jirun samii ilaaluu jalqaba. Maaliif kuni waan nu keessa jiru ilmi namaa samii ilaaluudhaaf barachuun qabu kuni waan dhalootaa waan argate waan ta'e. Kanaafuu gaaffiiwwan dhalootarraa haa dhufeetu jiru. Maal gaaffiin kuni yuunivarsiitii nuti keessa jirru kuni numaatu keessa jiramo numaatu qofa moo? Namoonni kaheenyaatillee biyya pilaanetoota biraa gaalaksoota biraarra keessatti namni kaheenyaa kun ni jiramo kan jedhullee gaaffii kana deebisuudhaaf nu gargaara teleskooppiin kun.
Teleskoopichi kiiloomeetirii miiliyoonii 1 fi qabxii 5 olii lafarraa fagaatee deeme akka gubaan aduu isa hin miinee fi lafaan ofirraa ittisaa aduu naanna'aa hojii isaa hojjetaa jira. Akkamitti achi gahe?
Egaa teleskooppiin kun oguu lafa kanarraa ha'u. Lafa kanarraa oguu ha'u rokkeetota qabatee deema. Rokkeetichi kun hanga gartee maali giraavitii keessa jiru lafaa kana hanga lakkisutti isaan fayyadamee deema. Achi booda ammaas hanga orbiititti hanga gartee lafa gad lakkisee eega deeme booda giraavitaashinaal asseet kan jedhamu teekinikii astiroonoomiiti. Kanaafuu haala akkasiitiin yoo meerkuriin jiraatte isa meerkurii kana oguu dabru meerkuriin kun humna kannaaf ammas pilaanetiin biraa humna kannaaf akkasuma jechaati iddoo gartee ergame sanitti laagiraanjaan poyintuu jennaani laagiraanjaan poyintuu irratti achidha. Achitti immoo oguu dhaqu lafti teenyetuun aduu naannoo itti. Dachii nuti irra jirru kun teleskooppichaa fi aduu idduu jirti. Kanaafuu lafti oguu aduu naannootu. Teleskooppichiinis lafa waliin aduu naanna'a.
Dhimma hawaa kanaa irratti mariin Dr. Xilaayee wajjin hin taasifne bal'aadha. Fageenyi lafarraa amma hawaatti jiru akkamiin maaliin safarama? Umuriin wanneen hawaa kanarra jiran ji'aa fi aduu dabalatee maaliin safarama? Aduun ifaa fi ho'a nuuf kennaa jirtu kun baduudhaa fi waggaa meeqatu ishee hafa? Gaaffiiwwan jedhanullee kaafnee dubbanneerra. Hunduma dhiyeessuudhaa fi sa'aatiitu iyyuu nu daangessa. Dr. Xilaayee Taaddasee maqaa keessaniin galateeffachaa qophii keenya har'aa kanumaan goolabna. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbataaf qophii saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Anbaf Qaaduu Mordaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.